dema jala ko
latade inira jombaaji yidum teddegal mangal non yidum darnde kande yettede de debbo hokkete yalan lato inniwo fadarano kabaruji jombaaji on dun anawada fasuk o lato bi himbe fu hono worno illa arande ko wattede fu landete le yambere de jombaaji on han teddinde inirado o wada dun hono ina mudun jaatini
demba jala dun tottede teddengal latade inirado yange arande ni yodon fina tawa bamarankobe non kanko nodditi nene jabate o hollitiri wide o do andan kabaru fina tawa to siguto o winyalom hande o dun wayltiki no dun worno arande no
demba jala
sinia jeewi kabaruji di mbaylteke inirabe arande kanyebe handen be ana cedi gal teddengal hokke handen rewbe njojon na faako buridun fu buri le galuje mawde de dun ana wada kirundiran hakkunde mabbe faako watta dukoji sabi goto fu e mabbe tewtan hollu hono kanyum buri bawde
wodi be sisa
ummo jurte jeyado segu kanye safi dukure jeyado nokkuno detede kayi e fube tawdama e odo hakkille e bi nyaloma hande hokkede gal do teddengal yo rondinede dongal non
ni fuga mbasa
mi sodi tasaje aluminium ngaji mawde kanye ver ngaji cuillère ngaji fourchette ngaji e labbe kanye fleur ngaji kew ngatume e kake yam kurtotodo mi nyalmido jati fam wada dun sabi sinni mi wada dun himbe kala on yafana kan fay seda sabi mi jogi tit allaji sa bawda pota fanon fu
reconnaissance
o do gollele yangeji dum wonde hebude sembe le rezo ngaji leedi malinji fuf to tumbu tobe gonde wadde do hen imadraji no chadele mudu hani buitirade ka fa handen ko darte ko heba ko non kanko nodirte do san shirif andan do kabaru fina tawale o do nokko hollitiri wiide
yedum ti Allah kabbudo hore wakkati goto min kollitini ko hani wadede fa tawe himbe fu ko ngatta dun yo gotun pati an musaddaji kewa kanon min kabay sago amen min jodde ki jati rewbe hollitinde dum en fayse njari hedde dina alislamé atawan wadde ko jabbeti wana ko yida mi hakkilo ana hani imadaraji ngade rewbe kollite
sensibilisation
andambe kabar ne akkay kolliti do hokkede gal do tedde gal nyoloma hande no yo wajibi sina jomun tawre bawde normally ko be dun jirata dun
culture certain element
yido mi fina tawa meden non okkude biddo inio goddo lato hono inamun lato hono kan jaati wonno inamun e fina tawa mi fu e balindirobe fedondo wotru wawa hunjude hayre sini biddo debbo goto an hurto wana inamudon tan latto inniwo abmudon do wana kanyu tan latto abbiwo
ne sera pas le pare
to teddengal do teddengal yo sonindirde en dam non an hollita wiide biddo wana inamudon tan jeedun ka nyaloma hande wana non dum worti
ce marinage
kurtunga handen yafa nyawtugol himbe walti kulleji di fu fijoji darnete wattu de yenge o wattenden ko hanno tawe inerado yette tan haya jomu ana jambe dem jeta jomundu arona fadda kalisi do ngeybe tawe fay wala bawdo modon jomun wiyankina ye sabi kanyum woni innirado fa dum jabbito
dans ce marinage
robel wobbe anton so kokkama gal do teddengal atawan sina bamay nyamale wobbe anton nate atidi moja jati no o do anda do kabar ne akulitri wide en biyan to teddengal do teddengal wattu joni dum wonde latade chadele